B. Dark Chris Nyasubin da nambanyo Jana bless, it's a blessing.
It is God.
Kwanza, asante Mungu kwa kunyumba kwa mfano wako. Japo kuna wengi wana nitolea macho. Mchana usiku na pambana, sachoka na kazana. Bado na imani itafanikiwa. Pumza bule mina vuta toka kwako. Nikipata, nikikosa na humilia changamoto. Mengi mema nishafanya, onekana sina mana. Sitachoka kukwamini ulie juu.
Unanavyo pambana, soki kutafuta eh. Unanavyo pambana, soki kutafuta eh. Unanavyo pambana, soki kutafuta eh. Unanavyo pambana, soki kutafuta eh.
Lord have
mercy,
Jaja bless.
God bless me, nishinde majaribu na maswali ambayo hayana majibu. Dunia inanichoma na niadhibu, nikitaka kupona ona sioni kitu. Baba usichoke, nibariki pia na mimi. Nisha lose sasa, nataka kuwini. Nataka juu, nimechoka kuwa chini. Tazama ni wangapi wanamtegemea mimi. Nikilala njaa, wamelala njaa. Woni mimi, mini wao baba. Sijawaya takukata tama. Ndo kwanza ninapiga goti na kuomba ja. So nasema sante mana pumzi ushanipa. Umenipa na marifa kwenye kichwa. Matatizo yatakuja yatapita. Mwanangu da Chris usijali yatakwisha.
Lord have mercy, Jaja bless me. Lord have mercy, Jaja bless me. Lord have mercy, Jaja bless me. Lord have mercy, Jaja bless me.